hari ingamba nafasha njewe njya kuguma umupuri wanje nzanaga kayi
uzana iki
kwandikirana ukanasinya kugomba kuma icyo twavuganye
bisubiremo
n'amasezerano bro ngenze ngendanaga kayi buri munsi niyo byaba ari babandi ngo wenda ngo umuntu w'igisaza uri bukwihera ibiceri nawe nagakaye njewe ngiye gufata gakaye urikumva kanje nkafate neza nkafunika katazana cika igifuniko
yego
urikumva nindangiza nzaje nandikamo mvuga ati uyu muntu kuri tariki niyi yandike nawe urikumva
abisinyire
nidushaka zajya mbwiranzane n'abagabo